Tanyanyua makombe mpaka wasuse, wataburuza mikia mpaka wajute. Tutatengeneza rekodi na tuzifunje, watachokifanya wao labda wakanye. Eti wananchi tunakubalia na makombe yote yaje Jangwani, yani wananchi baba injinia anatufanya tutembee wote vifua mbele, baba injinia Eti mama hasa ona wananchi loma, wanaipenda timu yao wameungana, mna fosi kufa nana, siku tudaima mbele mwiko nyuma.
Toka ni tena, nikwa tena. Toka ni tena, nikwa tena.
Wenye mji wetu tumeshaingia, sishike jezi utanichafua, watoto wa Jangwani tumeshaingia. Wapi 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 wapi, aya sasa wapi 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 wapi, idondokele dondoka, wakianguka wakisusa, tunaokota hatuna 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 hatuna.